kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia, kuingia ige mitaze kazi ndogo, itwa setami Nairobi na kitu kidogo, transportation yes me when we down my window, site dona stool in a bus corridor, I never knew my breakthrough that be there. But I had to make it true. Nilishikwa na makarao, chabuli Nairobi, I just began another round. Unumemba, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 I had a dream to be a star. Never wanted to make it, tell me come from far. Me met another brother called Red Sun. Together we bang Florida every Sunday band. Kuingia ige mitoze kazi ndogo. It was a time in Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window. City don't a stool in a bus corridor.
Big up ghetto youth, dog a man Red Sun. A big ten go pa DJ Waterman. Unumemba,
tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Big up my fans for the love that we share. And big up all the media cause you trading me there. Alongside selector Ivan there. Big up yourself Leon Island there. Kuingia ige mitoze kazi ndogo. It was a time in Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window. City don't a stool in a bus corridor.
Walisema mengi vile nilivunjika miguu. Nyazi Mungu ananijali bado napanda juu.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. 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 Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Kuingia ige mitoze kazi ndogo.